Esula eyokusatu. Era eri malayika ow'ekkanisa y'omusaadi wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo alina emyoyo omusanvu egya Katonda n'emmunyeenye omusanvu nti, manya ebikolwa byo ng'olina erinnya ery'okuba omulamu era oli mufu. Tunula onyweze ebisigadde ebyali bigenda okufa, kubanga saalaba ku bikolwa byo ekyatuukira mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bwe waweebwa ne bwe wawulira, okwate weenenye. Kale bw'otalitunula ndijja ng'omubbi, so tolimanya ssaawa gye ndijjiramu gy'oli. Naye olina amannya matono mu ssaadi agatayonoona ngoye zaabwe, era balitambula nange mu ngoye enjeru kubanga basaanidde. Bw'atyo awangula alyambazibwa engoye enjeru, so sirisangula n'akatono linnya lye mu kitabo ky'obulamu, era ndyatula erinnya lye mu maaso ga Kitange ne mu maaso ga bamalayika be. Alina okutu awulire omwoyo ky'agamba ekkanisa. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Filadelufiya wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi, aggulawo so tewali muntu aliggalawo, aggalawo so tewali muntu aggulawo nti, manya ebikolwa byo, laba nateeka mu maaso g'oluggi oluguddwawo omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo. Ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange, so teweegaana linnya lyange. Laba ab'omu kuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya so si bo, naye balimba. Laba ndibaleeta okusinza mu maaso g'ebigere byo, era ndibamanyisa nga nnakwagala. Kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange, era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna okukema abatuula ku nsi. Njija mangu, nyweza ky'olina omuntu yenna alema okutwala engule yo. Awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange, so talifuluma nate bweru. Nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemi ekijja, ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja. Alina okutu awulire omwoyo ky'agamba ekkanisa. Era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lawodikiya wandiika nti, bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, olubereberye lw'okutonda kwa Katonda nti, manya ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma, waakiri oba engonnyogoga oba obuguma. Bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize, so tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema mu kamwa kange. Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde, so siriiko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa, era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru olyoke oyambale, era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika, n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabuulirira, kale nyiikira weenenye. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye, naye nange. Awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, era nga nange we nnawangula ne ntuula wamu ne Kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Alina okutu awulire omwoyo ky'agamba ekkanisa.